Titty body.
Rico.
Kuva damiti maja kaluba. Sebo tetuma gana bitengo. Mbubi bala mukuba. Gwemukubo no chikwako. Chitufu tetuli na biakola. Na yeka jetufunyize mikongo. Sebo tetuwa pipira. Kwa linda COVID ya soka kwewo. Kajiweyo jetu kabe jemuwa mugenda uni. Ngate tulimu lockdown. Choka buwana neka fiu. Ngana uwa mungu. Sokati DJ. Musaja kende za sound. Yere kaningi say. The police must keep you around. Hey, now we DJ. Musaja kende za sound. Yere kaningi say. The police is ever around.
Tomato Tony.
Mwana ahaha. Sika kusina. Tetukenda soka kufambuchi. Mwela mkusina. Na 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 na. Sebo aaa. Sika kusina. Tetukenda soka kufambuchi. Mwela mpate. Na 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 na. Kati yosisi
tusaba yeyo kusantaiza. Mutongere yo santaiza. Mutufunile santaiza. Ewa keno chukube pate. Kamu meti mwatu subiza zi face mask. Mutufunile ku face mask. Wangele face maski, muma yumba fetukuwe pate. Nzaba da gamba ku distance. Hey, social distance. Tuwewe distance. Muma yumba tukuwe pate. Kwe, katiba dete zatika fiu. Ketu sange fe munyumba. Baku sange kwe mbala. Weba kuata baku kari. Hey, zaba da gamba karatini. Mututake fe munyumba. Naku kumi nanya. Besi kwa kwa mtu kulie. Kajiweyo jotu kamba jemuma mubenda uni. Ngate tulimu lockdown. Jetumele na mukafiu. Nganawo wa mtu.
Sokati DJ. Nagambia kendeza sound. Yere kaningize. The police must be around. Nawe DJ. Musaja kendeza sound. Yere kaningize. The police is ever around. Mwana aaa. Sika kusina. Tetukenda soka kufambuchi. Mwela mkusina. Na 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 na. Sebo aaa. Sika kusina. Tetukenda soka kufambuchi. Mwela mpate. Na 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 na.